zwap.com.
Nipenile kirasa, nipenile birata, nipenile mana kwenye mapishi weba. Berewe nyumanga, nyuma nipo na kubambia kibodi nipunga. Cheza luka mama, berewe na kubambia kibodi nipunga.
Ila wewe mwezio siwezi nakwambia. Iniachata umwa mapezi italia.
Basi baby, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. Jamani baby, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. We mchanganyo, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. Chini kwa chini, nipe baby nipe. Juu ya dari, nipe baby nipe.
Basi oh dia, wanaongea. Eti utaniacha, wanasubiria. Jamani dia, wanaongea. Eti utaniacha, mesha pia.
Niko nyuma na kulinda mama. Na waona, na waona. Na chunga wasiku chunge mana. Na waona, na waona.
Judi rafu na waona. Dini demba na waona.
Bila wewe mwenzio siwezi na kwambia. Inachata umwa mapezi italia.
Basi baby, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. Jamani baby, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. We mchanganyo, nipe baby nipe. Usiogope, nipe baby nipe. Chini kwa chini, nipe baby nipe. Juu ya dari, nipe baby nipe.
Tiny Demba Ba Ana kusalimia kwa choba delefa mkoa Weta isia Iadamu
G
Saidi banga watira Mbani hota watira Hidi mwago watira Neva mabara Fanya yako.
It's coming up, music details.
You know, ZWAP.com. From music details.